songa mbele, mbele kwa mbele, songa mbele, mbele kwa mbele, songa mbele, mbele kwa mbele, songa mbele, mbele kwa mbele.
Jawabu Studios.
Kia mambaya, wameputa kia kuanguka, lakini Bwana Yesu yu pamoja nawe. Wameputa kia mambaya, wameputa kia kuanguka, lakini Bwana Yesu yu pamoja nawe. Songa, songa mbele, songa, usirudi nyuma, Bwana Yesu yu nawe.
Songa,
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 songa mbele, usirudi nyuma, Bwana Yesu yu nawe.
Saba utasimama tena, kwa maana ni mwenye nguvu hautatikisika. Kaka mavu imani yako itazidi ndugu yangu.
Songa, songa mbele, usirudi nyuma, Bwana Yesu yunawe.
Songa,
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 songa mbele,
haleluya,
usirudi nyuma, Bwana Yesu yunawe. Jesus with you forever.
I say
forward, forever,
hallelujah.
Jesus with you
forever,
forevermore.
Kia mama ya Mungu anakupitisha katikati ya uzidi utapenya wewe. Usiangaike, usikate tamaa ndugu, mawazo si yako, muombe Mungu.
Songa, songa mbele, usirudi nyuma, Bwana Yesu yunawe.
Songa,
songa, songa mbele,
songa, songa,
usirudi nyuma, Bwana Yesu yunawe.
Songa, songa,
Jesus with you forevermore.
Forward,
up and ever. Jesus with you forevermore.
Bwana Yesu ni njia tena ya kweli na uzima. Ukimtegemea wewe hautaibika. Anasema wote wanitegemea shida zako kazini, hata kwenye ndoa, hata zimaliza, yeye ni Mungu mwaminifu. Anasema mkono wangu sio mfupi, hata ushindwe kukuokoa wewe. Wala sikio langu sio zito wala likose kukusikia, ndugu dada, sidi kuomba.
Songa, songa,
songa,
songa,
songa
mbele, usirudi nyuma, Bwana Yesu yunawe. Songa, songa mbele, usirudi nyuma, Bwana Yesu yunawe. Forward, up and ever, Jesus with you forevermore. Forward, up and ever, Jesus with you forevermore. Kongo.